2.
Number 2.
The Weekend Countdown. Number 2.
Number 2.
No pulandi kisha twate wakana besa. Basila sita tumfua tulima ule. Siwa siwa tima pezeka, machakola weka weka.
After bomb, chito muela kuchipotolo. Belegede kumwanga chikoloko. Iwalwa mbo, ngawanje wa sikiri. Tinka kolonga nikane bumbanga na kolwa. Amano yala fulila kuichi sungu chaisa. Nelia chikupisha. Natinda na mapatile chakolwa. Inakadhali beko nyansa. Nibaziba nikondwele samulili. Sinisa kila chikondi. Kulandikisha twate wakana besa. Basila sita tumfua tulima ule. Siwa siwa tima pezeka. Machakola weka weka.
Behula tili begaso, utika pakali ten, ten. Moving party to party, that's still done. Winango paka pen ten. Bazanga bonse nili na boba peze kamumowa. Nanchito ni seven zai na ipeze la mumowa. So don't judge me by chipotolo. Niki lako waja waji kololo. Yeah. Ne chupo chika msanga muno mwine mufu bala bala. Uyu mwa wene tiku mwamonga ni manzi. Nukulandikisha tuate magana besa. Batila sita tumfua tulima ule. Siwa siwa tima pezeka. Machakola weka weka. Batinto mfua. Basangwa na batinto mfua banabo. Awalambo. Basangwa na bagambo banabo. Na batakorua. Basangwa na batakorua banabo. Basa tisilizi la chimwela. You enemies of happiness.
Time to head out, ladies and gentlemen. Tawe, Peter Bagamba. We're going to go straight into our number one. Shout out to all the artists that are on the countdown and everyone that voted. It's time for me to head out. My name is Jay Kale. Thank you so much for choosing Power. Ntayami Opiamo. Here's our number one as voted and nominated by you. Otherwise, I'll be back on radio Monday at 10 hours.
And now, the number one Zed hit song. Hit song.
Number one.